sana sana ali kibagamba kuti ana Israeli anali ma captives amazusika kutiko ku Egypt. Kodi munazifusapo kuti kodi chinapitisa ana Israeli ku Egypt ndichani? Chifukwa mwina timangoona akuti ana Israeli akufutika ku Egypt afunika kuti apromosidwe. Ndipo chipumso chawocho isakemira kapena chieserero cha chipumso chathu ifeyo ngati Akristo. Kodi chinapitisa ana Israeli ku Egypt ndichani? Ndichimene Yakobo akutiuza pa Genesis 42 verse ya 2 akuti ndamva kuti ku Egypt kuli chakudya, akuti pitani kumeneko mukatigulire chakudyacho. Chomwe chinapitisa ana Israeli ku Egypt akuti ndi njala. Ana Israeli sanangopita ku Egypt ayi, sikuti anazagwira kuti inuyo tiyeni mpite ku Egypt ayi, komano akuti anapita ku Egypt chifukwa cha njala. Ndofuna ndikuuzechi, njala imabwera pamwe wathu mosiyanasiyana. Ambili mwaifeyo talowa mutchimo chifukwa cha njala, sikuti chifukwa cha china chilichonse, sikuti timafuna kuti tipange uhule, sikuti timafuna ayi kuti katigone ndi asipusi athu tikhoze mayeso ayi, komano ndi njala. Njala ngati ulibe nzeru yokhozera mkalasi, imeneyo ndi njala yako, ndiye kuti ikupangisa kuti ukumane ndi aphunzisi ako cholinga iweyo ukhoze mayeso. Haleluya. Koma ngati umalimbikira sikulu umakhoza bwinobwino, imeneyo singakhaleso njala yako ayi, ndiye kuti uzipanga zinthu pawekha bwinobwino. Koma nthawi zambiri timalakwisa chifukwa cha njala. Njala ili pa nyumba ulibe chakudya, upanga bwanji? Ndingopanga chibwezi mwina ndikupeza koyaufa. Ndiye kuti njala imeneyo yakupitisa ku Egypt, njala imeneyo yakupitisa mavuto. Mavuto timakumana nawo amabwera chifukwa cha tinosoweka tinatake timene timafuna pamwe wathu, imene ili njala. Ena mwaife ndithu tayamba zibwezi chifukwa chani? Kusoweka ndrama yopitira kusaluni, kusoweka ndrama yongoika bandu ndithu pa foni. Ena mwaife tayamba zibwezi chifukwa chani? Tasoweka ndrama yoti tingogula foni. Haleluya. Ndiye kuti chifukwa chosoweka kameneko akuti kameneko kakupangisa kuti upite malo osakhalabwino, akuti ana Israeli anakapezeka ku Egypt chifukwa cha njala. Naweso umapezeka kuti uli muchimo chifukwa cha njala. Njala si yabwino, imapangisa kuti tilowe muchimo. Haleluya. Ndero ndofuna kuti wewe ukapempere kuti Ambuye, njala sindikuifuna pa nyumba panga, njala sindikuifuna pa thupi langa, njala sindikuifuna pa moyo wanga. Ambuye ndichosereni, Ambuye ndikwanilisireni, zokhupa zanga ndipaseni. Haleluya. Akuti tikakhale anthu okhutisidwa ndi zomwe tili nazo. Ngati sitikukhutisidwa ndi zomwe tili nazo, ndiye kuti timapanga create njala pa moyo wathu. Haleluya.
Amen.
Tikamawerenga mawu kwa Isaiah 55, Ambuye Yesu amati yankhula akuti, nonse othodwa bwerani kwa ine, akuti nonse amene mulibe ndalama bwerani kwa ine, akuti muzatani? Akuti muzagula mkaka opanda ndalama. Kodi Ambuye Yesu amatanthauza chani? Ukapita pa shop nakagula mkaka opanda ndalama zosatheka. Koma Ambuye Yesu akuti bwerani kwa ine, muzagula mkaka opanda ndalama, muzagula foni mukifunayo opanda ndalama, muzagula chimanga muchifunacho opanda ndalama, muzagula zakudya muzifunazo opanda ndalama. Kodi Ambuye Yesu amatanthauza chani? Chomwe amatanthauza tichiwerenga pa John chapter 15 verse ya 1-3, pamene Ambuye Yesu amayankhula akuti, ineyo ndine mpesa, I am the vine and you are the branches. Tikamaona mtengo akuti mtengo umakhala ndithu ndi chisitemu, kwina kumakhala chani? Kumakhala ngati ma branches. Ndeno Ambuye Yesu akuti, ineyo ndi that stem, inuyo ndinu ma branches. Ndipo Atate anga akuti ndi amene amatani amathirira mtengo uja, akuti nthambi imene sikukula bwino akuti amatani amaidula. Akaona kuti pali nthambi inake yoti ikungononga akuti amaidula imeneja. Ndeno Ambuye Yesu akamanena kuti, bwerani kwa ine ndipo muzagula smartphone wifunayo opanda ndalama, muzapita kusaluni opanda ndalama. Chomwe matanthauza ndi chakuti ife tikapita mwa Ambuye Yesu akuti amayamba kutiphunzisa, amayamba kutiuza kuti, mwana wanga kodi ufuna chani? Ndalama uli nayoyi siyo kwanira foni, ndalama uli nayoyi siyo kwanira kupita kusaluni, komano pita kapange ka business kakang'ono, kagule tomato, kagule kandi anyezi, kagule kandi makala uzigulisa, maprofitiwo uzunjika pamozi, kenaka uzapita kusaluni mmene kufunira nje kuti amatotola maplani athu ena osa club ino umapeseka kuti drama unanayo ija yamba kukwanira bwino chifukwa chani nje kuti zosafunikira zija ambu Yesu atotola haleluya
amen
ifi ni panyumba ndama ikafika timakhala ni maplani akulu tikakule mano tizamange nyumba yathu toka tifati kule fridge nje drama ija ikafika iwo kakhala ambu Yesu ama kupasa chochita akuza kuti mwana wanga usagule kae sofa ukagula sofa hii uilowesa nyumbamu kena kandama jadani yata uso waso kulowera kumano ndrama ayo sopano kapanga invest ka business kuti ndrama maprofit uzapezao uzapange china chake nje kuti mulungu ayamba ukunikira nje kuti ambu Yesu ayamba ukunikira nje kuti akuza kuti panga invest nje kuti maplana chokula sofa aja ama kauta dani atotola haleluya inakto sense kwa mwe wako umakanga tuatani wakulakale sofa icha nde kukula sofa opanda chani akuti opanda ndalama haleluya akuti ananga bwerani kwa ine ananga kazikani kwa ine ndipo musakula opanda ndalama tikapita kwa ambu Yesu akuti maplani osa klabu ino pa mwe watu ama totola ama chosa timango kala ndima plani abu ino ndeno timabala zipaso timapita chisokolo timakutisidwa haleluya ukakhala moyo osakutisidwa ndi chifukwa chake umapezeka kuti uli kutiko uli ku Egypt weka ufuna foni weka ufuna upite ku sukulu weka ufuna uvale skate yabwino weka ufuna kuti kumutu kuoneke bwino zosezo koma ndrama ulibe upita kutiko ndiye kuti suku kutisidwa ndi sisi zimene Mulungu anakupasa suku kutisidwa ndi zovala zimene uli nazo kuti ukakutisidwa ndi pamene Mulungu aza kupitise malo abwino amene ukufuna ukakutisidwa uzapewa kupita kutiko kupita ku Egypt malo a captives malo a chonongeko haleluya
amen
ana Israeli anakapezeka ku Egypt chifukwa cha njala iweyo uikane njala pamwe wako uikana banji ukale nsikana okutisidwa ukale nyamata okutisidwa ukale mbambo mai okutisidwa usakomedwe ndi china chilichonse chimene chili ndi anzi zako iweyo ndi iwo iweyo ndi iweyo haleluya
amen
tempera kanthawi kochepa kuti ambuye zalani mtima okutisidwa pamwe wanga zalani mtima okutisidwa pamwe wanga akuti ndikakutisidwa ndi pamene njala sipezeka pamwe wanga sindizifunafuna zindzosa klabu ino sindizifunafuna zomwe zilizosafunikira pamwe wanga ndipo sukapezeka kuti uli muchimo pempera zalani moyo okutisidwa pamwe wanga moyo okutisidwa pamwe wanga play kukutisidwa pamwe wanga ndikakutisidwe ndisaka kumbe zapaziko zosafunikira kwambiri pamwe wanga haleluya mawa kuti tisakonde ziko lapasi komaso zinthu zimene zimapezeka paziko lapasi zapaziko tisazikonde tisazipange attach kuzimene zozo kodi zapaziko ndichani kena kali kose haleluya kena kali kose kamene sikanga kutengere kumwamba kameneko ndikapaziko haleluya
amen
kena kali kose kamene sikanga kutengere kumwamba kameneko ndikapaziko usakhale nako bize haleluya
amen
wina wake okay ambu Yesu akuenda anakumana ndi wina wake amamuza akuti follow me anayankha ambu Yesu amvekere ndikusakutirani koma choyamba ndipite kae kunyumba ndikasanzike kwa makolo anga ndikasanzike kwa mai anga ndikasanzike kwa bambo anga haleluya ambu Yesu anamuyankha akuti iye amene akwira plau kuti akulimira akuti samayang'anaso kumbuyo chifukwa chani imakhala kuti okay akuti ndi khasi lokokedwa ndeno kaikapasi khasi lokokedwa umayendera amene akukoka khasi lija ndeno sungaike khasi pasi ng'ombe kupita kuti uzilima iwe ndimayang'ana kumbuyo ndiakuti ameneyo siyoyenerera mu ufumu wakumwamba ndi chimene ambuye Yesu amayankhula kutanthauza kuti chapaziko ndi china chilichonse chimene chimakupanga iweyo hinda kufuma kumwamba china chilichonse chimene sichingakutengere kumwamba chimenecho ndi chapaziko ngati banja silinga kupingire kumamba banja lo ndapaziko kena kali kose kamene sikakupitise kumamba kameneko ndikapaziko mbesu atangofa akuti choyamba akuti salo ya kutempire jena tani akuti nangambika pakati akuti tangongambika china chitika ndichani akuti manda anasekulika maboko sajamango tani amango pasulidwa akuti anthu amene anafa mwa Yesu Kristu anatani anaukisidwa haleluya
amen
ndekuti imfa ya Ambuye Yesu sikuti inangopumusa anthu amene anali muchimo nthawi imeneyo ngati ife kuti timuchimo nthawi imeneyi ayi koma kuti ndi anthu amene nthawi imeneyo anali akufa koma anafa mwa Yesu Kristu akuti anatani anauka ndeno fuso langa ndakuti before Ambuye Yesu anthu anafa koma anafa mu mwa Yesu Kristu muchi Kristu ndeno kunaliso anthu ena oti anafa muchimo ndeno kwa anthu amene achawo chinachitika ndi chani chifukwa Mulungu wathu amati ineyo ndine Mulungu wa chilungamo haleluya
amen
ndipo ndimaweruza mwa chilungamo ndeno apa tikuona kuti panali anthu ena amene mbado wa iwo amene anamva mawu kwa Ambuye Yesu akuti anapromosidwa ndi imfa ya Ambuye Yesu nanga kodi anthu amene anafa before Ambuye Yesu kodi chinachitika ndi chani poti panalibe wina wake owalalikira kodi chichitike ndi chani kwa anthu kati amenewo haleluya
amen
ndofuna ndikuwuzechi kuti usiku uno kapena siku la lero tikukumbukiranso za anthu kati amenewo akuti Ambuye Yesu tikamawerenga mawu akuti Ambuye Yesu anafa kuthupi koma kuzimu anali ndi moyo ndeno poti anali ndi moyo kuzimu akuti anapita kukalalikira mawu kwa iwo amene anafa kale muchimo kuti mwina akamva mawuwo atani amusatira Ambuye Yesu haleluya
amen
ndofuna univesite bwinobwino Ambuye Yesu kapena Mulungu ndi wachilungamo samafuna kuti akamaza pereka chigamulo pa siku lomaliza zakhale chilungamo kuti anakanadi ndani Ambuye Yesu kodi ukuziwa kuti kuli ma resurrection awiri the first resurrection and the second resurrection chiuka choyamba ndi chiuka chachiwiri haleluya timalizira kumeneko koma tisanapite kumeneko ndifuna kuti uvesise bwinobwino kuti kodi chifukwa chani Ambuye Yesu anafa kuti pomusa ifeyo 1 2 siku lero la Saturday ndi siku imene Ambuye Yesu atafa anakasikira pasi pachani pasi pa nthakayi kukapomusa iwo amene anatani anafa muchimo 1 Peter chapter 3 verse 18 1 Petro chapter 3 verse 18 1 Petro chapter 3 verse 18 verse akuti pakuti Kristu anafa chifukwa cha machimo kamozi kokha kufera ose sanafe kawiri sanafe katatu komano tikamakumbukira chaka ndi chaka timangokumbukira chabe komano anafa kamozi kupumusa wina aliyense haleluya
amen
akuti kamozi kokha kufera onse wolungama kufera osalungama akuti Ambuye Yesu anali wolungama komano anafera osalungama kuti akufikiseni kwa Mulungu anaphedwa vesani pamenepa akuti anaphedwa kuthupi koma anapasidwa moyo muzimu mbewu ikagwa pa nthaka mbewu ija ngati sinafe akuti sibala zipaso koma mbewu ikagwa pa nthaka nafa akuti imabala zipaso zochuluka ndeno akuti Ambuye Yesu anafa kuthupi zolimenero Good Friday Ambuye Yesu anafa kuthupi koma anatani anakhala ndi moyo kuuzimu ndeno ndi moyo uja wa uzimu uja chinachitika ndi chani akuti anasikira kusi kwa zikoli nakatani nakalalikira anthu amene anafa muchimo ndekuti zinachitika zinthu ziwiri kufa kuthupi kupumusa ifeyo ndi uzapeza moyo muzimu kukapumusa anthu amene anafa muchimo musiku wale wambu Yesu alalikia antu amene anafa tawi meneyo iwo asana bwe paziko la pasi pakuti chikondi chanu nchaku nchachikulu kwa ine mwandipulu musa kumalo ozama amanda ndekuti manda manda meneyo amatanta za okay manda meneyo amatanta za kuti pama peseka abwino ndoipa omwe kuma munthu olungama sakwena kuti apeseke manda yayi ndeno David anali munthu olungama akuti mwandipulu musa kuchokera kutiko kuchokera manda sozi kuti manda ali paziko la pasi kalero manda amaimira ngati jahena jahena paziko la pasi paradiso paziko la pasi ose amapeseka paziko la pasi ndambo Yesu ana atafa anasikira pasi paja kuti akalande makii kwa satana kuti sakhale choncho yayi paradiso ikhale kumwamba anthu azipita kumwamba olungama oipawo pasi jehena kudikira chiweruzo haleluya
amen
mfumu Sauli nthawi inake inasabalika akati apemphere kwa Mulungu Mulungu samayankha akati afuse ma magicians iwo amene anali ndi amakhandiso ndi mauthenga akuti palibe chimene amamvapo anabalika ndipanga bwanji akuti anapita kwa mzimai amene amapanga amaita na mizimu ya anthu amene anafa kale akuti mfumu Sauli atapita kwa mzimai uja mzimai anamfusa akuti kodi mufuna chani akuti munditanile mzimu wa ndani wa Samueli mzimai uja anaita na mzimu wa ndani wa Samueli ndipo Samueli ngakhale anafa anayamba kutani anayamba kuyankhulisana ndi ndani anayamba kuyankhulisana ndi Sauli wa moyo kusonyeza kuti nthawi imeneyoyo zimachitika ndithu wa moyo kumayankhula ndi wakufa chifukwa chani satana anali in control amatha kuita na mzimu wa munthu wakufa kuti ayankhule ndi ndani ndi iye amene ali moyo zimachitika zimenezo koma kubwera kwa Ambuye Yesu akuti Ambuye Yesu atafa choyamba anapita pasi pacha kukanda makii amenewo kwa ndani kwa satana kuti kuyambira lero wakufa ndi wa moyo pasakhaleso janiso pasakhaleso ubale haleluya
amen
ndeno ngati zimachitika zimenezo ndi kale limenelo ndi nthawi imeneyo akuti wakufa amapanga communicate ndi iye amene ali moyo Ambuye Yesu pachivumbuluso pa unena kuti ndatenga makii ndi makii amene akutani akuimira amoyo komaso ndi wapena kujahena kusonyeza kuti Jesus is now in control haleluya nde musiku wa lero tukumbuka kuti Ambuye Yesu anatani anafa kutopi koma kuzimu anali ndi moyo anakalalikira iwo amene anali ndi chani anafa muchimo the first and second resurrection chivumbuso 20 verse ya 6 mpaka na 8 6 verse akuti odala ndi oyera mtima amene azaukisidwa nao pa kuukisidwa koyamba haleluya
amen
imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo koma azakhala ansembe a Mulungu ndi a Kristo ndipo azalamulira naye pamozi zaka 1000 haleluya
amen
mawu akuti odala ndi amene azakhale pa chiukisiko chachani choyamba haleluya
yeah.
Kusonyeza kuti kuli chiukiso choyamba ndeno chikoso chiukiso chachiwiri akuti amene azapange pateki chiukisiro choyamba akuti amenewo imfa yachiwiri alibe nayo bize sizakhuza haleluya kusonyeza kuti tili ndi imfa yoyamba tili ndi imfa yachiwiri tiliso ndi chiukiso choyamba komanso chiukiso chachiwiri Yohani chapter 5 verse 28 ndiwerengere tukena kandirongo so Yohani chapter 5 verse 28 kuti pali amene amachita zabwino ndi pali amene amachita zoipa haleluya ndeno akuti amene amachita zabwino azatani azaukisidwa natani nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga iyo akuti chimenecho ndi chiuka choyamba chiuka choyamba chizachitika pakubwera kwa mbweso malengalenga umene timatijani mkwatulo ndekuti ambweso akamabwera akuti choyamba iwo amene anafa mwa Yesu Kristo akuti amenewo azaukisidwa ndekuti chimenecho ndi chiuko choyamba koma iwo amene anafa muchimo ndekuti sazatani sazaukisidwa haleluya ndekuti chiuka choyamba ndi cha anthu amene afa mwa Yesu Kristo the first resurrection wafa mwa Yesu Kristo uzaukisidwa ngamene ambo Yesu tipange celebrate kuti mawa ambo Yesu auka ndekuti anthu amene anafa mwa Yesu Kristo zaukira limozi ndi ambo Yesu the first resurrection ndi anthu amene anafa mwa Yesu Kristo ndi anthu amene akukhala mwa Yesu Kristo ndekuti kwa iwo amene azakhala ali ndi moyo akuti azango kwatulidwa nakakumana ndi ambo Yesu the first resurrection ndeno chifukwa chani kuli the second resurrection akuti nthawi nake nazakambapo kuti ukazachitika nkwatulo chizachitike ndi chani akuti paziko lapasi moyo uzapitirabe uzakhalabe chimozimozi kumwambaku kwa iwo ameneso anatani anakwatulidwa moyoso uzaendaso chimozimozi akuti kuzakhala kulandira ndithu mphoto kuti iwe paziko lapasi unachita bwino kwa zaka 7 zisachitika zimene zozo pa zaka so 7 pa ziko lapasi anthu azakhaudaniso akufutika ndi ulamuliro wa ndani ulamuliro wa satana akuti kumapetopeto kuzakhala sopano chani chiweruzo chosiriza sopano akuti wina aliyense mabuku azasekulika kuti aone kuti kodi iweyo unapanga chani ndena akuti chikazafika chigamulo chimenecho akuti ndi amene anafa muchimo akuti nthawi imeneyo nawonso azaukisidwa imeneyo sopano ndi the second resurrection kapena chiuka chachiwiri chiuka chachiwiri ndi cha anthu amene anafa muchimo pali imfa yoyamba ndi imfa yachiwiri koma pa ziko lapasi anthu akamamwalira akamafa kuti timalira ambweso akuti kwa mkristu akuti tisaoneke ngati kuti sitinabadwe mwaso pano tizizindikira kuti anthu akafa ngati wafa mwa Yesu Kristu ndiye kuti wangogona tulo akuti ambweso akamabwera azatani azakwatulidwa ndiye kuti wazukisidwa ndiye kuti kwa munthu amene wazukisidwaso ndiye kuti anangogona tulo sikuti wamwalira sikuti wafai koma kwa munthu amene wafa muchimo ameneyo wafadi ndithu chifukwa akupitaso ku imfa ija yoponyedwa munyanja ya moto munthu akafa chimachitika ndi chani ngati munthu wafa mwa Yesu Kristu akuti pompo amapita kutiko ku paradiso ngati wafa muchimo akuti pompo amapita kutiko amapita mujahena kumene kuli moto osatha koma kujahena kuja sikuti ndi kumathero ayi akuti kumene kuja ndi temporary chabe ali kumene kuja kwa kanthawi kochepa ambweso akazabwera uja amene anafa akati ku paradaiso uja akuti amazuka nayakumana ndi ambwe Yesu koma amene anafa anapita kujahena akuti sazuka nawo chiukiso choyamba ndi cha anthu amene anafa mwa Yesu Kristo kenaka kumapeto akuti kuzakhala chiukisiko cha iwo amene anafa muchimo imeneyo ndi chiukisiko chachiwiri akuti anthu amene anafa muchimomo angokaweruza kuti inu munapanga izi ndi zoona sopano tiuponyani munyanja ya moto mawu akuti imeneyo ndi imfa yachiwiri imfa yoyamba tisayope koma tiope imfa yachiwiri haleluya chifukwa imfa yachiwiri ndi kuponyedwa munyanja ya moto imfa yoyamba akuti timangopita mu temporary chabe mwina mwake wabwino apita ku paradaiso woipa apita ndithu kujahena haleluya anthu ena amakhulupirira kuti munthu akafa timupempherere chipulumuso ali wakufa zimenezo baibulo langa ineyo ndikamawerenga simanduza zimenezo kwa amene amakhulupirira zimenezo sindikususa koma ndikawerenga mawu akuti zimenezo ayi lazaro anali pafupi ndi abrahamu koma uja wolemera uja akuti amavutika anali ujahena chinachitika nchani akuti amavutika uja anayamba kupempha zimawu a mulungu anayamba kupempha akuti mfumu abrahamu akuti chonde ndi naneso ndibwele kumeneko akuti yai siti mangwisana akuti kujehena ndikupada izo kulibeko mgwirizano iwe kwako ndikumeneko uli patsiko la pasi umachita ndithu zipulupulu zako sumachita mawo komano Lazaro osaukayo amachita mawo ndichifa chake ali kufupi ndine akuti chabwino banji ango ndipasako timazi kuti mwina moto ululu wa moto utani uchepe akuti ai sanga fikireko kumeneko akuti oke ndamva chabwino paziko la pasi ndasiyana anga paziko la pasi ndasiya chimwene anga ndasiya ma sisters anga amai anga abambo anga akuti chabwino bwanji apite paziko la pasi akatani akalalikile akuti palibeso nthawi imeneyo amene wabwera kale kunoko sanga tani sanga piteso paziko la pasi azitumika mulungu alipomwepo alalikira amva amenewo ngati saamva ndi zawo akuti yai pakufunika munthu achokere kunoko chifukwa ndi amene akuziwa bwino zamene moto matani umawawira apite akalalikire akuti tasiya maprofeti paziko la pasi tasiya maapostols paziko la pasi pali maevangelist pali azibusa pali ndithu azitumiki asipuzisi ameneo ala likila mao amfa ngati saamva ndi zao ukafa muchimo wafa muchimo palibe pempero limene lisinthe kuti weo upumusidwe utafa kale nthawi ndikomweyi palibe munthu wina amene azataniso azasikireso pasi kuti akatani akakulalikire ndambo Yesu panopa tikukumbukira sikuti panopa azuka nakalalikira anthu amene anafa kale ayi tikungokumbukira chabe kira kumanda nakalalikira anthu amene anafa muchimo koma panopa sizochitikanso ayi chifukwa chani anapereka kale makii amoyo akuti ineyo utumiki wanga tikamawerenga kwa Efeso akuti ambo Yesu anakhutula manthu yawo yonse kunapereka kuti wina akhale aposto wina akhale profeti wina akhale ndithu mphunzisi wina akhale evangelist akuti amenewo atumikire apange a Kristu kuti apumusidwe haleluya ngati sukumva mawu azitumika amenewa ndiye kuti ndi zako kulibeso nthawi imene uzalalikidweso uli kumanda palibeso nthawi imene wina azakulalikire uli kumanda uli ujahena ayi kulibeso pemphero limene lizasinthe nyengo yako uli ujahena mawu akutuza zimenezo akuti nthawi ndimene uli moyo ambo Yesu akuti ine ndizabwera ngati mbala nthawi inaliyonse ukhale okonzeka kuli chiukiso choyamba komanso chiukiso chachiwiri ndiwodala mawu akuti ndiwodala amene azatenge mbali pa chiukiso choyamba chifukwa chani uzakhala mkwatulo akuti guest are those who take place kuchani akuti kuchiukiso cha chiwiri akuti chiukiso cha chiwiri ndi cha iwo amene anafa muchimo azango aweruza napo nyaso munyanja ya moto akuti imeneyo izakhala imfa ya chiwiri kuli imfa yoyamba ndi imfa ya chiwiri ambo Yesu amatiyankhula tikamawerenga Mateyo chapter 10 verse 28 Mateo chapter 10 verse 28 akuti tisaope munthu amene amatani amangopha chithupi haleluya koma akuti tiope munthu amene amapha thupi komanso mzimu haleluya kutandoza kuti ifa yoyamba imangopha chithupi koma mzimu umakhala ndi moyo koma ifa yachiwiri akuti imeneyo timope amene amapha thupi komanso kuphaso mzimu akuti umakaponyedwa munyanja ya moto akuti imeneyo ndeno timati imfa yachiwiri haleluya atati liloli imfa ndiyo amene akapezeka ku paradaizo kodi ndiangati akuti timaziwa toka kuti neyo ndili apa tikapita ku Romans chapter 10 verse ya 9 mawu akuti chipulumuso akuti ndikumva mawu nakhulupirira ukamva mawu akuti yankhula ndi lilime lako kuti ambo Yesu ndi mfumu tikamawerenga chivumbuluso chapter 3 verse ya 20 ambo Yesu akuyankhula akuti ndikukhokoda pa khomo la mtima wako ukazandisegulira ndizacheza nawe ukazandisegulira ndizakupasa moyo nthawi inaliyonse ukamva kumva mau a mlungu ndiye kuti ambuye yesu akukokoda pa khomo la mtima wako ukazango sekula ukazango va mau nayamba kuchita mau ndiye kuti azacheza nawe azakupasa moyo nkutheka wamva mau wakhulupirira chimene chasala ndikungoyankhula kuti ambuye yesu inuyo ndinu mfumu panali ena ake anali ndi afarisi akuti atava uthenga anakhulupirira ndithu komano kungoyankhula kuti ambuye yesu ndi mfumu amayang'ana kaye mbali kuti kodi afarisi ajali pati akuti ankaopa afarisi ndipo anasephana ndi chipromoso pakana ambuye yesu anayankhula mawu kunena kuti iye amene andikane pa dziko lapansi pagulu inenso ndikankana kumwamba pafupi ndi tate anga kodi nawenso ufuna kukakanidwe akuti yankhula zoti ambuye yesu ndi mfumu pa malo ano ndipo umaona mulungu akukupasa ndithu mpata ocheza ndi ambuye yesu mkati mwako kukhala ndi mpata wa chipulumuso pa iweyo kuti ukhale wokonzeka nthawi zonse ambuye yesu akamabwera akuti usapite nawo upulumusidwe ukakhale ndithu pa the first resurrection haleluya thank you father thank you jesus thank you holy spirit ndena kuti ambuye yesu mtima akukondani ndikuziwanso kuti mandikonda chikondi chanu munaonesa pa mtanda pacha munakhesa mwazi wanu kuti ine ndipeze moyo ndakhulupirira kuti moyo mwandipasa chimoli chandalisiya kuyambira lero ndikhala ochita mawu anu kuyambira lero ndikutengani inuyo kukhala mfumu ndi mpulumusi wanga amen nthawi zambiri satana amatipusisa amatikumbusa zakale lathu koma kalero ambuye yesu akuti kalero ndi mwazi wanga ndalisuka iweyo pasakhalenso wina okukumbusa kuti kumbukira sikulu ija kumbukira uli sikulu kuja kumbukira unachosa mimba ija kumbukira izo akuti zimenezo satana asakumbusenso mulungu akuti achosa zonse zija ambuye yesu mwazi wa ambuye yesu wachosa zonse zija zako zili bwino mawu amene akulalikirawa akuti amenewo akusuka okhala wabwino chifukwa chochita mawu a mulungu chisankho chimene wapangacho akuti chikhazikike pa moyo wako uzikachita mawu a mulungu ndipo mulungu akumenyera nkhondo haleluya susasandala manja mwamba atate mu zina la yesu khristu ndikuyamikani chifukwa cha ana anu ana anu amene mwapasanso moyo wanu amene mwapasanso mzimu wanu ambuye yesu mukuchoka pa dziko lapansi munapempherera ophunzira anu kuti atate anga anawa ndikuwasiya pa dziko lapansi pa dziko pali iye satana amene akuononga iwo amene akusatira ambuye yesu ambuye nanenso ndikupemphera ana anu ngakhale mwapasa moyo ngakhale mwapasa mzimu wanu koma kumene akupita akupita nakumananso ndi anthu amene akhoza ndithu kukayankhulisa yesu akhala bwino kuti akataye yesu wawo akhoza kukayesedwanso kuti ataye yesu wawo ambuye katetezereni mu zina la yesu khristu kulengeza chitetezo pa moyo wawo ndikulengeza mphamvu yakumwamba ikateteze ndikulengeza mzimu wapemphero pa moyo wawo poti munenesa mawu anu kuti tikapemphere kuti tisakagonjesedwe ndi ma temptations tisakagonjesedwe ndi mayesero ambuye mukatamandike mukakwezeke mu zina la yesu khristu amen
Jabula misosi, Yesu ndiye mayambo. Kodi umaba wanji, umama ngolila. Jabula misosi, Yesu ndiye mayambo. Nayona,
nayona.
Nayona. Nayona. Nayona. Zanjala mbuye. Yesu ndiye mayambo. mangolila na mungu na misozi Yesu ndiye mayako
Mami umatawani
Uwa mangolila
na mungu na misozi
Yesu ndiye mayako Nayona,
nayona
Mwanga
Sasa, bese, gasol.